wa mapenzi ya sasa, sikucheza kibao kata. Mana mapenzi ni atali, yeni mutesa na kaka, yeni mutesa na bibi, yaka mutesa na babu, yeni mutesa jilani, yaka mutesa furani. Hey. Zili bulingo na ngai, sikuti tena siko sawa, dawa mbaka kwa masai, mana imekuwa power. Zili bulingo na ngai, sikuti tena siko sawa, dawa mbaka kwa masai. Wachani.
Nipate kamda tonge, asa mbali tende. Katika mini kueleze, mapenzi ni kitovu cha uzembe. Usilete mawenge, utafanya wanizombe. Uwe mpogoro makonde, minataka ni kuowe. Sikia mapenzi sukari, minataka kidogo nionge. Kama utojari, nipeka namba sitonge. Sikia mapenzi sukari, minataka kidogo nionge. Kama utojari, nipeka namba sitonge.
Nataka tonge mina we one time. Nataka tonge mina we one time. Nataka tonge mina we one time. Nataka tonge mina we one time.
Sikurogi na pembe, minataka unipende. Utamu wa pere mende, asasa pwani na tende. Ziyo nyama unyamani, nilikuwa kondo jembe. Antake nani, kama utaki nende. Sikia mapenzi sukari, minataka kidogo nionje. Kama utojari, nipeka namba sitonge. Sikia mapenzi sukari, minataka kidogo nionje. Kama utojari, nipeka namba sitonge.
Nataka tonge mina we one time. 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 Nataka tonge mina we one time.
Nataka kidogo nionje. Kama utojari, nipeka namba sitonge.
Nataka tonge mina.